ɗo Niger no wodi ko ɗum gollirta ko yitata nyawu iko wawi jogago nyawɗo on seni yitama hannon no kawjiɗo filla nawol laaji daɓu doriɗi Adamu Mustapha faminir dow majjum
coronavirus yo sabili nyawno enɗan ko laatino jeya e sabiliji na mbiyande kono ɓiɓɓe nyawu kewɗindirteɗi coronavirus laatiɗi gaɗino e ley wakkatiji ƴaɓɓiɗɗi enɗan hande nde enɗan ni kañum mawni fa ɗum ɓittake hono fa hande leydi Chine to ɗum imminoto enɗan gayɗo yiyede konna ni e leyɗe funnague duniyaru ndu enɗan nyawnon laatigo ndu konna ni no raaɓa ndira sanne sanne jonnon wakkati ɗum nangui jomum nden jomum fuɗɗan no ɗojja ɗojja na andi konna jiya no waɗa ñilɓe alha ali durma gon nangoto joomu naadu fa hande ɓandu joomu no humɓa no waɗa ɗum hoore nawore to kulle ɗe enɗan kañum ko holloto ñawngu enɗa alama muɗum ɗum wala hono alama ko cubini ko holloto ñawnguni kano won ɗum ɗo won ko yiyete ko miije ñawngu kañum won e joomu waɗan ñalaɗe ɗiɗi yaade balɗe sappo e nayyi e ñawngu enɗan fadde muɗum wadde sembe e ɓandu ɓi adama fa holla hoore muɗum
ko ɗum woni ñalaɗe lintuɗa ɗe
woni wakkati mo ñawngu enɗan heɓoto waɗa sembe e nder ɓandu adama fa faame nawala ka woni e muɗum
les premiers symptômes
ɗume woni ko gonnata leydi Niger ho gar renugol himɓe e nyawu ɗum
ya un comité d'urgence qui
fedde goɗon joƴƴinama kinnotonde har filla ko darta nyawgu ko ɗum haalade konna min miila kinani jokka e natirgol leydi Niger kam wonno hono kollegal lanaji piroji ɗum waddi ko docteur mo cabinet mo ministre kawjiɗo filla ko darta cella ɓiɓɓe adamaɓe leydi Niger ɗo enɗa yaadi e golloɓe mawɓe le ministére nde enɗa kae golloɓe mawɓe OMS fedde leyɗe duniya hawjino filla cellal e nyaw tigu gam batte yatto enɗan ni kollegal laraji piroji fedde renore nde konɗa ni hokkama gollal ko watta ko tawe illuɗum maati seeɗa kala e leydi Niger ko sikka fou do ko yaawi yaawi ɗum heɓene mosola
plateau technique pour pouvoir faire cette confirmation
ɗume woni jamiroje ko bawɗo waɗande himɓe kam batte himɓe hissa ñawgu
première des choses il faut se laver les mains
min kalanan himɓe loota juuɗe mumen saatu fou lootira katare watta to konno ndiyele lattinoje goodu e ko wiyete alcool ɗum enɗa senini on jii neɗɗo no ɗojja jomum hakkilo to ɗojja fa picce ɗoyuru muɗum ya sama e gonɗo haddemu seni jomum maati ɓandu muɗum no jawa jawa waɗa law ya loctorore no woodi himɓe toon tawteɓe laatiɓe no andi kulle ɗen enɗa fo no yarto ƴeewen e ɓandu mum lawlaw
pour voir exactement quel type de pathologie il peut présenter